Hayi andibafuni bonke, andifuni slender, andifuni stutla, andibafuni bonke, andifuni wivu, andifuni afro, andibafuni bonke, andifuni guti, andifuni bethi, mna ndifuna wena wedwa, funa wena wedwa ka.
Akafuni guti, akafuni louis, akandifuni noba ndimthengele sushi. Thande egusi, ndithande egusi. Akafuni strato, akafuni kwanto, thando lwako. Ingathi ndiqhubi lambo, ingathi ndingurambo, ingathi sukumu vango. Uzalo, lunjalo, uthando lunjalo.
Goba andibafuni bonke, andifuni slender, andifuni stutla, andifuni zonke, andifuni wivu, andifuni afro, andibafuni bonke, andifuni guti, andifuni bethi, mna ndifuna wena wedwa, funa wena wedwa ka.
Yes, yes. God you bless me, bless me, bless me.
Yes, yes. Hey, gosu ndisikelele, sikelele, sikelele.
Ngomntana cute ndisikelele, onothando lukhulu ndisikelele.
Hey, ngomntana onothando noxolo nemali nobuhle nembundo ndisikelele. Exe. Hayi andibafuni bonke, andimfuni uLisa, andimfuni uOtto, andimfuni uZonke. Bayandibiza ibhayi, bayandibuza imonti, andibafuni bonke, funa wena qha. Ngoba andibafuni bonke, andifuni slender, andifuni stutla, andifuni zonke, andifuni wivu, andifuni afro, andibafuni bonke, andifuni guti, andifuni bethi, mna ndifuna wena wedwa, funa wena wedwa qha.
Cherry yako, go crazy, gomdanako, go stupid, get cherry yako, go stupid, gomdanako, go crazy, get cherry yako.